oh, oh Chadema, eh.
Stronger, stronger, stronger together.
Aye, Chadema, oh Chadema.
Stronger, stronger, stronger together.
Wanaosubiri Chadema itakufa, watasubiri sana ao.
Stronger, stronger, stronger together.
Wanaotuombea mabaya, ya wapate wao.
Stronger, stronger, stronger together.
Chadema, tuko imara, daima, turudi nyuma.
Stronger, stronger, stronger together.
Pamoja tuko imara, daima twasonga mbele.
Stronger, stronger, stronger together.
Stronger Chadema, stronger together.
Stronger, stronger, stronger together.
Stronger Chadema, stronger together.
Stronger, stronger, stronger together.
Umoja wetu ndio nguvu yetu. Umoja wetu ndio silaha yetu. Misukosuko tunayopitia inatuimarisha. Vijana wanawake, stronger together. Vijana kina mama, stronger together. Wazee wa Chadema, stronger together. Makamanda wa Chadema, stronger together. Aye, Chadema, oh, oh Chadema, aye.
Stronger, stronger, stronger together.
Aye, Chadema, oh, oh Chadema, aye.
Stronger, stronger, stronger together.
Aye, Chadema, oh Chadema.
Stronger, stronger, stronger together.
Wanaosubiri Chadema itakufa, watasubiri sana ao.
Stronger, stronger, stronger together.
Wanaotuombea mabaya ya wapate wao.
Stronger, stronger, stronger together.
Chadema tuko imara, daima turudi nyuma.
Stronger, stronger, stronger together.
Pamoja tuko imara, daima twasonga mbele.
Stronger, stronger, stronger together.
Stronger Chadema, stronger together.
Stronger, stronger, stronger together.
People's power, nguvu ya umma ndio silaha yetu tunayojivunia.
Chadema tumejipanga
kudai katiba mpya.
Chadema tumejipanga
kwenda magogoni.
Chadema tumejipanga
kushika dola.
Chadema tumejipanga
bala visiwani.
Chadema tumejipanga
mikoa yote.
Chadema tumejipanga
wilaya zote.
Chadema tumejipanga
mavicha wako moto.
Chadema tumejipanga
mawacha ni fire.
Chadema tumejipanga
mazecha wako gado.
Chadema tumejipanga
ayo.